when ulala kanjani ungathandazile.
Ulala kanjani ungathandazile.
When ulala kanjani ungathandazile.
Ulala kanjani ungathandazile.
When uthembeni na ungathandazile.
Ulala kanjani ungathandazile.
Yes, and I'm not a man.